My name is Ingo Kidad. Wish you were a blessing.
Yeah.
Imago Bosiani Mafana. Kutimutolere ndalama Kumano ntawe ya kwa na yoku tinose nutu muone kiyama Washi ya wangalus Lelundi ye nangolus
Biki hante wakusa Kafuse kwa jemosi
Mumu watu panado Chifu kwa hindi ya mado Bazo imba imba Machichula mulamba do Chifana jabusa Ni wadana nizo kusa Kasa kuzi wanani Ninefana uligi
Uwe tu ayao Uwe tu ama
Uwe tu ama Asi enebe sinyasa hao Mango jimbo mamo
Kukwesa mabazi ngati Paulo ndisira Kukwesa mafana umwe ama na mizira
Muzindi peza pambali muziza punzira Ningo toka ngamu siku zifira
Inside nilinkati Mangili la game ngati nati Odelela mulipati Bombo clat, lazy clat
Tuziro funding demo, tamanga na jaji femo. Me na trust, me na care, me na fear na demo.
Uwe tu ayao, uwe tu ama, uwe tu ayao, uwe tu ama, uwe tu ayao, uwe tu ama, uwe tu ayao, uwe tu ama. Nye, 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 uwe tu ama. Nye. Nye
Uwe tu ama
Mumu watu panado Chifu kwa hindi ya mado Bazo imba imba Machichula mulamba do Chifana jabusa Iwa dana nizo busa Kasa kuzi wanani Nifana
uli Uwe tu ayao Uwe tu ama Uwe tu ayao Uwe tu ama Uwe tu ayao
Uwe tu ama
Nye, 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 nye
Uwe tu ama
Nye, 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 nye.